ZWAP.com.
Just follow the beat. You know it's all this.
Ozone Mwalimu waka ina mwana mina yanatea
Yanatea
Nikuta kumi na peni Nivisaka na mitela Ngoya mina yenilete ide Yakuta hape kie kie Halivisa kaze muni swagede Muni tuseni tie tie Zeza lifasi nilivoni Mianiponi Halina tuso ya kuni Tusana fani mponi Mwasiponi Minisichoni Kononi kutile ni mwana mina kakoni Anika kena mavuta tandate mina muka nifapa Muka nitambe kalizo Hola mina zazile nika Anika kena mavuta tandate mina muka nifapa Muka nivwani sashishe mwasa mina zazile nika Tatene kesika inikeni Amulikeni za kuli nisichoni na Mutuna wa mina ni uboni Yate muteni satani ya mikoni na Mulimu ya naetelezi mushe Ukalu yetele na kushwalu ushe Ukalu tosa maswe Ukalu zusa kuze maswe Mutu ni mutu Kina koya wite kulo Mwalikezo ni kami upuro Lukutere kumupuru si waluna Ukaluzu samo mwalitolongo Ukaluzu samo mwamatala Ukaluzu samo mwamakulano ndate andate Ukaluzu samo mwalitolongo Ukaluzu samo mwamatala Ukaluzu samo mama kura nondate Kina Anika kena mavuta tandate mina muka nifapa Muka nitambe kalizo hola mina zazile nika Anika kena mavuta tandate mina muka nifapa Muka niwani sashishe mwasa mina zazile nika
ZWAP.com.